qoyso oo ku mid ah dadkii hakunadii xirooyinka qaxootiga dhadhaab ee waddanka Kenya yamay ba ku owaado hayaana in hay'adda UNHCR ee kubati balantiyan gaadi oo yahayti in awlaadiyo ku bii doonto walbarashada nin dhisi doonto hungurinaya sii doonto markii hore dhanka nagadaan waddansho Aliyow Kaalmey Abdiraxmaan may ba ku mid ah dadka reedanka nagadii beledkun bay dhawo waana tan in markii uu sokooyi sheegay in walhunguree lansiina badatay hatiyo deganyiniyo iyin hanoyo jeebsho ka gardeen maybana deganyina xerada xanaana tuulon gorodaw ek yaala elinti beledkun bay dhawo use oo owaad shee sheegaw i hay-adda UNHCR balantiyan kubatiina mayba erey
mayba ku kooyey Kenya dadkii laa kor hor UNHCR horti ena mayba meel iskula noolnay tuman ilaa goos UNHCR erkee gaani horti antu kooyni aydan gaabilay langla araw liiban yawla dad hoote gaabil sanay usaan hor UNHCR ni wareeji UNHCR mayna artay langwelo bo obay do ka tirsan walaa shilmaal ko nana si langwelo bo obay do ka tirsan guri landasa UNHCR asan dasa u gadaan nari walaa unhay sini hobsaas nan ari dad la dhawaa hay wadan jeeyna muddu kuma gunaay an kooyay war faylan in sheegahayna ka farahanay may soo binay dhula gadanay intis ka dadarni tuman ilaa goos yamay ba ka gadanay dhul ko dhul wiinay binawe yadad kireer bay dhawe dhula dagaala waydiisini dalala halni dhula nan oo gadi dhul ki markina noo gadi deemida an kooyni may arnay un lahay dad haddu korku kooy wal haysad an lahayn ya ema dhul ka sagadani may fadaanay degmada maadaama inaanan in arago degmada khair alis ya markii may ban artay waaye dib saas atin dadkun hadhawaahi ayno ogroogno atin dhulka argaanan arin degmadana bati dhulani labati dhulka aragdi maygana ni wareejiyay inseedana nareeyay NRC lamla araw madduguman ya hortan seeni madduguman may reey walaan iyo NRC ku wareejiyay meel aan baan arin NRC mayba koone una taarag labati shan bigisiyadad lamada kuntum illit ila waaga si dhahdum NRC irid un ka galma ba wayni hob seena lamla la araw balbalo la araw roog waab kibilay kale fata hobad aragd waab aman kiyada toos walkin gashad la fadaay misan tabal ko jiran la arin la fadaay antuwal miyalan ka tabaday na arin maanta si dharun in arisi shagadi wad may bako osidane dawlidu soo koofir galbeed gudoomiyaha degmid gudoomi kigag degmid gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha arrimaha bulshada UNHCR walaagidba arrimaha samafalka bin aadignamada ka shagayo may bako osidane in arintan walka kobadan saas dartee ya ko osidan tabartaasana hayt lamasini dareerna NRC irtiyaday fidiin walaan yan qabad waaysanta meelna no jiroon had ilaahay og dadki una dhiin kooy guri lan dhisi adi dada oo gib adi konta meeya guri halan malluk maana gilleen usiin mayda ag subi haanos guri lan dhisi raysa bina rogo hon yo ungeere hoa uswala mbaadhan yo leen weere lang may nagaday loo maa ilaha rea madagi gorotol lea fadaas haani usor lang us argi ilay tigo wal badga ha guri haano guri lan dhisi chereyde mako koobang sebinar mahaysan guri mahaysan wal unna yuu ni saar ifshe unna siun un koyne kahalni majire lakto af maade yuu majire baasad yuu markiu koyne ulka gadadan nari wal kare yuu ni saar ifshe ninko koya waisingna mayba ka osdaane dawlid kofir galbeed mayba ka osdaane yuu hee edo samafalkan rugam eni arantaan walko gobatan saas dartie arantaasew ya idaadan koyne libkaasana hai saasa warkaanan eh
Mohamed Gabow Aliyow usina mayba ku mid ah dadka ku nagadii waddanka Kenya hana suuritaanka nagadii waddanjo markii yo hanagadaayna hay'adda UNHCR yaan balan gaadii in ay ku saacidi doonto dhiniga dhaqaalaha intii yo reetaanku ka wadaayaan waana la qabsadaayaan nolol waddanjo mayba sheegay in muddo 8 bilood ay ku sugan yihiin baladkun bay dhawo tan iyo waqtigaasna yoon helna wal gargaare yoon ku kooyi dhiniga hay-adda UNHCR taaso yo markii yo reetaanka nagadaayeen heliis i balanka ka wada galeen hay-adda intii oo 10 taabii doonto dadku intii oo ku sugan yihiin gudaha waddanka Soomaaliya waana nololiyo eed hanistara doonto intii oo ku nagadaayeen dad nololiyo isbii korto waana la qabsadii nolol waddanka Soomaaliya
dadkii oo Kenya ku kooyi iyo ana marka ala kulli hal billi siyadad labaati isham tuman ilahda iya koyni dibaatada lankun sheegi iya karraqsana walkale dibi ajir malle duulid mayko otsadaana iyo digmiyaki walaagi meelun rugan oo ilahelkin xukun hoyaan oo rherbay dawa ee maal hii adu in hana fiiriyo dulkaanan la arawa waanin nin disa tumu ili xaqus iya anna marka may fadaane intaasa adaada unkoyni dibkala muwedana inna kasona na ogonsid intaasa ambahana والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
sikasta bahato may bahas taro ayo owaad ka ku baaw dadki ha ku nagadi wadanka Kenya ana soo yogootinimo kuroogen muddo tumanaan sene intii la sheeninno mahalna wal gargare bala meediyada UNHCR na ha ka qaadi walba mu ku aragna dadku ha ku nagadi wadanka Kenya manager lang mas'uule oo ku tirsan maamulka degmada gobolka dawladda goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ee waliba dawladda dhexe oo ilaa haddii uu surumi dadku xaqooqdu kuma qon oo ay ku sheegayaan hay'adda UNHCR in iyo reetaan ku nagaan.